olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Ua whaalia nisi o whaala potopotonga o e kaale sia matapua inga ili atunuu. O le tūlafo na tau whaofi ele malo tele pui pui aisa o lo tonga o tāpua inga. E ono avea ma au ala e whaalave lave ma whainga tāi o na whaatino nisi o a lātou au au nanga i tangata lau tele. O lo au tūra lātou whinaunga ele manatu o le sa o lo tonga i tāpua inga e pe o nā tangie le tūlafo no ele malo tele. Ua whaatanga inai e kāle sia ma tāpua inga e whaia whaai unga manatu whaapito. Ma e ono a whaina ai nisi o tangata ele a wai. Pe muli muli ini tāpua inga. O le tamaita e Bronwyn Pike, e tāpua i ile Uniting Church, ma o ia o le whaatonu, o le Uniting Victoria, ma le Uniting Tasmania.
Look, we don't like the direction of the current draft of the bill, and we don't discriminate, and we don't believe others should have the right to discriminate or in fact engage in any bigotry in the name of religion.
E au fia i e kane sia ma tāpua inga o loo tū leia le te tee i le tū lāfono le mālo tele. Le Anglicare, Good Shepherd, Jewish Care Victoria, Sacred Heart Mission, ma Macaulay Community Services for Women. Nā la tau faa lia o le mata upu epe o na faya iei le tū lāfono tau faa au fia le mālo tele. E nā o na vai vai nā i le tunuu. Nā sā noa Bronwyn Pike, e te tau ona o foina au ounanga i soo se tangata o loo ia mana o mia. Po le alo na talitonunga, pē tāpua i whaale lotu pē le ai. Na ia whaalia fo ilo na papolenga, ia a fianga o i tūpā o tangata LGBTQI.
This particular legislation is a stalking horse for people who want to promulgate homophobic and misogynist views in the name of religion. And that's not something that we can accept as people who provide services and support to everyone who comes through our doors.
What about
Bronwyn Pike? Na saunoa le lawyer Silly, Christian Porter, o lo o malo si tu la fono e pui pui ai ai a te tau tangata uma, ma te te e ai i whainga wha ai longa lanu i lea tunuu. Ma o le tu la fono tau wha awhi e pe ona fuafuaina e le malo tele i tāpua inga, e nā ona wha amalo si a atili e tu la fono e pe ona iei nei. Pei tai e le o le manatu leo Bronwyn Pike, a toa i maleli o Jonathan Hunioa o le Public Interest Advocacy Centre. Na whaalia e Jonathan Hunioa, lona popolenga, i le aumaia i lalo le tūlafono tau whaaofile nei, o le aia ma le pule i e kāle sia, e whaiai whainga manatu whaapito ma whaailonga tangata.
It's absolutely telling that we now have mainstream faith-based religious organisations saying this is not the bill that they're looking for. These organisations are saying that this bill undermines the values that they represent, the values of compassion and respect and fellowship. And it reflects the fact that what we've got is a radical bill that's being driven from a radical place and not a central and unifying place.
Le whatonu o le Public Interest Advocacy Centre, Jonathan Hunioa. Na sauno fo ili whatonu o le Equality Australia, Anna Brown. Ewa ai i au au nanga whaana soifua maloloina. O se tū lafono e ono a whaina ei, tangata lau tele. Pe a wha amua mua e se fō mai, lona talitonunga whaale lotu. I le manuia, matonga fitinga tāla whiangai e te tau ono o whaina i se tangata.
In healthcare settings, for example, it privileges the religious views of health practitioners over the needs of patients. So this can undermine national standards set by medical bodies, for example.
Anna Brown o le Equality Australia, na saunua fo'i Liam Elphick, o se ali i suesue i le Discrimination Law i le Université Western Australia, na te le langolongo ina fo'i le tūla fono tau whaofi i lona tūlanga o iei nei. Ona o loo fōlinga mai, o loo avea i le whaatanganga i e kālesia ma tāpua inga, e filifili po o aie mawaina a lato au aunanga, a o aie tā o fia. O aie fafanga ma tausi tonu o lato fale, a o aie tuli fafo.
The bill goes much too far in allowing religious organisations, religious charities and other public benevolent institutions, even those just with a really sort of mere religious affiliation, to discriminate in the provision of goods and services. So you could see charities that provide homeless shelters or soup kitchens, for instance, say, well, you're not of the exact same religious faith as me, so we're not going to give you food today, or we're not going to give you housing today.
Le Professor o Liam Elphick il discrimination law il Université of Western Australia o le reporting fa ma po poina e Stephanie Corsetti o le SBS News.
Toi fie fa fofonga i nisi tala fa pea? Fa fofonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai ma wai lau podcast.